This is your day.
Nava wasaba mukama kuyamba funo mubesi. Yani atakulaba ye wajotaita nga mukumi ne nkumi bonabola batemulya kusanira nga nesenga baleto bekuba muteba kusanira nga wakubuza ng'omugamba mbwe nambayo tere nambayo tonagiraba nabo kikoze bolonze ye nambayo mubone nkumu laba tabo kikola nosalawo nobyanika bibe bitongole kati mufuse muntu omu ne mukama manya simye kuchokoze chokoligatako bwesigwa oliba muwanguzi
emuvanjuba ne bugwanjuba ewe nambayo mumpewo ekuntaguba omusana mpereketa ye nambayo mubukadde n'obukadde 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 nambayo ebuvanjuba ne bugwanjuba nambayo mumpewo ekuntaguba omusana mpereketa ye nambayo mubukadde n'obukadde 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 nambayo
yawabesanyu n'ennaku webeera tebula wasanyu wabula wanaku nga temuli bwesigwa bino ebintu by'olugambo buli akugamba nosalawa yatebikola bino mbugundi ovaawa nti ate gwovaawa gundi ogenda watiyenga gwobuuza nnyo mubyewale tebikola biswaza
ebuvanjuba ne bugwanjuba ewe nambayo mumpewo ekuntaguba omusana mpereketa ye nambayo mubukadde n'obukadde 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 nambayo ebuvanjuba ne bugwanjuba nambayo mumpewo ekuntaguba omusana mpereketa ye nambayo mubukadde n'obukadde 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 nambayo
ebintu by'okulangira mbu nze nkufudde kyoli tebikola ebintu by'okulangira mbu nze nkufudde kyoli tebikola mbu neewo talina ndibaddewo kyekyakunonoza okumunonya obufumbo olugendo omuba ensozi bino binya bino bisiriko ng'oyagala obiwangule byonna kulembeza Katonda
ebuvanjuba ne bugwanjuba ewe nambayo mumpewo ekuntaguba omusana mpereketa ye nambayo mubukadde n'obukadde 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 ewe nambayo ebuvanjuba ne bugwanjuba ewe nambayo mumpewo ekuntaguba omusana mpereketa ye nambayo mubukadde n'obukadde 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 nambayo
pulira pulira sikyategeera kwatako wano olabe mazima sife sanyu jukira waliwo ebiseera birina kugamba lulijja tubeere babiri nga naye weta mwambu abasajja bayiwa toli kukukumenya mutima nagamba kwagala sidingisa era nti luli kyawo kakase mukwano kalabayo muli batuyira kubanga tukuze wulira na bino mutima gwange ngukuwadde mbiri gwange nagwo gufuge kuba kati gugwo nze nkuwadde obweya nkusaba kubeera mwesigwa sitani takulimba beera mwesigwa akaweta kakano kabalageyo gyoyita tebakusumbuwa beera mwesigwa
kukwesigwa
kukwagala lero kukwesiga saba wesigwa dia
bera mwesigwa
zekuwadobwe ya mchaba kubera mwesigwa sitani takulimba
bera mwesigwa
akaweta kaka nukabala kea joita teba kusumbuwa
bera mwesigwa
kukwagala lero kukwesiga saba wesigwa dia
bera mwesigwa
minechibuzo ya gala kuzala vana vameka mkwano Zengamba ntiba satu bamala tulino kutegeka babobu lunji Uyagala tuzimberu dawa tulino kuchimanya sobolo kutegeka Nzendo gulaba sagala mugoteko Jagala tuzimbeko mchalo wakiri Tukuze ya bana bafa watari atusumbua Abana bali tuwese chitibwa Ebyo kusobolo kubifuna mkwano Olina kubera mwesigwa abakulimba limba bagobeto besiga omukwano gwange nawe tugukume nga guli mwakabugumu nze nkuwado bweya saba kubera mwesigwa sitani takulimba
bera mwesigwa
akaweta kaka nukabala geyo joita teba kusumbua
bera mwesigwa
kukwagala lero kukwesiga saba wesigwa dia
bera mwesigwa
Sitani takulimba
Bela mwesigwa
Akaweta kaka nukabala gea joita Teba kusumbua
Bela mwesigwa
Lailo kukwagala
hey.
Lailo kukwesiga
hey.
Usaba mwesigwa dia
Bela mwesigwa
Uyagala nkutwale wabebi oluva wano Siribu bini na mwaka sente Fidye zonjagala zinyirire Zatu soke kona musaluni Ogenda kwa mbala kali akatetei Akali mobu sitale obwaredi Mukatale kenda kawa komobulo Naleta ya kasawa kaka no wano Nakagato kabutu kalike wantuma Nakera kaka no wano kakebiri Njagalo yambale mkutuale komu theater Emizanyo jaka imbiranga jinyuma Oyagala kachapi zoli no kumulaba Zijagala jube kubali no buzanyo bwe Tulino kulembeza katonda mubye tukola Kubanga wetu mwesige no love Sirimbe jakubawo
Nze mkuwado bwe ya
Saba kubela mwesigwa Sitani takulimba
Bela mwesigwa
Akaweta kaka nukabala geyo joita Teba kusumbua
Bela mwesigwa
Kukwagala Saba mwesigwa dia
Bela mwesigwa
Zekuwado bwe ya mchaba kubela mwesigwa Sitani takulimba
Bela mwesigwa
Akaweta kaka nukabala geyo joita Teba kusumbua
Bela mwesigwa
Bela mwesigwa